push to start. Sina key, nilimari mziki, that's how we be. Ikidunda, me who pick it up. Liquor in my cup, fill it up. Pour me one, pour me two. One for me, one for you. Pour me one, pour me two. One for me, the other for me too. Nahitaji space, kiasi, nijipe nafasi, nicheki wafuasi, nicheki matrixta, abunuasi, ninoe makasi, kiasi, nibadili kandarasi, niwache mabasi, niwache kalesa, nipande taxi, wakinicheki napita, wanazungumza, wakijificha, wengine wanasema wakati umepita, kisha wanajificha, swali nauliza ni, mbona wanachora giza, hawana love, wana mipango ya kuniangamiza, wakipatana, wananibanja, kuniumiza. What?